Stereo Calango.
Stereo Calango.
Yalla joy e mitaji sappo e joy habaruji meden e fulfulde di min Aliou Nyalli Abdoul Moumini yottinta e modon. Der sembe kibaruji meden hande en kalan dow. Batu nyalane ittane gan rewbe ladde e batu ittane gan nyalane lotol juude. Sappo e joy lewru Octobre batuji di fu gada do der leydi Niger. En kalan dow fa hande do jilaki Mohamed Bazoum ministre kawjido fillaredo leydi ton de region maradi to bombe woronje bara. Asawe o der kominiji Gabi e Chibiri. Bazoum Mohamed o ni holli weltare mum do golle sogeji leydi Nigeria e leydi Niger. Yewtere meden pindilo handen yaran en leydi Miria region Zender to lamido leydi di hadi sarobe dewlino sukabe mum en illa jonay duubi sappo e jeegom hitane duubi ujuna didi e sappo didi o singi sigila o dundu waddi ko watta dewle sappo didi sappina. Hande sappo e jeew lewru Octobre leede duniyaaru fu gadi batu nyalane ittanaade rewbe ladde bani ko duula rewbe be fu andana batu nyalane de to rewbe be wala ko feero dir nyalane de hedeto gam wakkati fu der boka gota ka ni be tawa kan woni teno ledde yogol e unduki nani ko umma batu debo demo leedi mayayi region maradi wi mamman ada.
Ono andan nyalande da na
labaran abba abada
mi andana nyalande de walla no hani si hunde no wade do inde neddo neddo halane taho na dum giida
ko
rewbe galluje no bi'a ka en durwana ono rewbe ladde won fukobe ngombe gadde balle taw na
kallahi ba kawa abba
ibe gadde kay jonno woni hebugol majju no tiidi sina wi ballaka ibe gadde be kokka goddo du hebata
ko odon boowi hebde mballaga e mabbe ko be gaddato faado to mum be cendana on
to ne hebe kay dey be kokkataana mo be gidani ayi
handen sappo e jeew lewru Octobre batu nyalane ittane gan lotol juude wada miccitinen himbe duuni ko hitane duub ujunaaji did e sappo e jeetati nyalane de itta gan firtude ko e himbe do laabal gal region maradi batu gu wadama handen der wakkati mo kolera tawa der mayri misali ko watta himbe keme tatu e ko deki kolera o nangi hanono osha haliri dum sappo lewru Octobre hitane duub ujunaaji did e sappo e jeetati yaw zumbe ardido sarusi laabal wi'i ko batu gu no laawol non ko firtata ko e himbe ko watta juude mabbe no laabi wakkati fu gan hisinde ko e mabbe kolera e nyawgite. Mohamed Mamman waddani en habaru.
Le lavage des mains diminue.
Lotol juude no buita do tati fu na wallaji baroji sukabe en jottaki duubi joy. Ndeni on ko di nyaw kolera fawarde hander region maradi no wondi e mun. Taydu lotol juude tan no wawi hisinde nimbe nyawgum. Garrafi labal waddatana walla on. Kano no wodi nde lotol juude tilti. Kamonde neddo joyi le nyegere no hani lotira juude mun ndiyam e katare. Fadde no nyama gadande nyami gam himbe nder ladde jitawa no mema dabbaji neddo no hani lota juude mum ba nyaw gite ko jiton dum rafi laabal waddata dum gan gondude bibbe nyaw on illu hokkuno on juude ndo o memi gite mo nangoto nyaw on amma ndeni on loti juude mo odon kisado.
C'est vraiment facile à éviter.
Do internet batugu dum holli ko der leede de gala bawde gum sukabe ko watta ujunaaji jo goni no maaya dalila riwru e jarde diele de laaba tawi du lotude juude mum falaaba wakkati neddo juwi gada wuro fadde mun nyaamude tan heji hisinde neddo nyaawuji di croix rouge leede duniyaaru asay o watti daane e gomnati leedi Nigeria e haaloobe nane der mayru fu ko watta loktoroobe dido diwtaabe dillidaabe joofe subaka o andinore de yotti to amin do studio kalangu der andinore de ni fedde croix rouge de jami be jurmo Hawa Mohamed Liman e Alice Akosh golloobe wombe no ballira talkaabe der leediti der loktorore UNICEF gom be fu be diwta go lewru Octobre go lewru Mars tan duubi ujunaaji didi e sappo e jeetati. Bazoum Mohamed ministre kawjido fillaredu leedi tawado e jiilaki der region maradi holli ko weltare mum do golle de sogeji leedi Niger e Nigeria gonno gade takkol kero leede de o wi'i ko asawe o ko watta bombe woronje bara wumpere mabbe tawani chaka commune Gabi département Madarumfa e Dankano commune Cibiriden sankitama Mohamed Mohammed waddani en habaru.
Depuis que cette opération
Elu ko gollal sogeje ngal fudda ko watto bibbe bombe chapando tato wara e sappo e dido nangabe kasu wodi du no kuje to be chudoto sappo e didi yita tam hande du gollal ngal sogeje leedi men e di Nigeria gonno ngadan chankiti chudorde mabbe gon miden e wida gol der no kuje den fu wodi du bibbe leedi men kakinkinani kam ko dum wadi wakkati ko kambe kebay nimbe dillidaabe e jamde cede ma dilli dibbe e dabbaji hayfo ba kipitan e himbe der jamma wayrama
des individus particuliers
haldude ardibe hubere agades he ummotobe leede mum enno jaha leede tuba ko be do filla ummade leedi mum yaade leede de dum waddi ardido fedde deputebe leede CDAO der leedi Niger Mustafa Sisselo ardido fedde de wari gam andude der ko ri himbe be tawaton agades e gam firtude ko e mabbe do filla o nani ko wi adama dawaki gam firtude ko himbe
Agadez constitue une zone de transit.
Agadez latake no kure to dilambe leyde to kirta mbitoro neddo fu indi dilambe indi torra ko wayi hebude sukabe matore be leyde men tokkirobe leytende leymayo balewo hawrobe irsa dormaji kewdi wakkatiji gon ibe bandi wute denne minen halobe do inde himbe be mingala lawol mabude gite amin do majjum ngam wobbe der mu cingilu mako jango min jaha Agadez e yudide horebe ardibe be e fa den dilambe leede be famen kala nabe
migrant pour leur parler
to wadum o joyleur octobre yade sap e joy maru do der hubere nyame haydinaaki gam fa warde handen lowru du jipaaki non fu der leedi meden ko watta to bo hebataako hanono madam aminu nafisa gollo so rusi meteo halena dum gunguma man dantani
Les pluies que nous avons enregistrées.
Tobo ngonimbe kebi joya de sapo enai hunde non ko wawi latade. No topo latingo no anda le ndungu amango hewa sanne. De ingo wawi dude de regioji goddi misali zender e maradi. Minen le etol amingol min kebi wadde der no kuje kawdiji etol e kenduli dan fa yotto hantode October miden ngatti ngoka nimbe no mba hebude tobo.
L'espoir d'avoir quelques pluies.
Do filla la tabal itto dira gan siriya de couple de Afrique gado wando ton Cameroun hitan du ujuna didi sappo e jenay asaw o latobe balle di Tunisie ke jalorgal do mena mo Niger go he bolum handen ni mena o no tawa der siriya de latol bal mabbe didi bolgul gado wangol ton talata as stade general Seynou Kounthié hanono Cheikh Omar Diabaté de ko todo e kintino mabbe o halirani dum Soumana Amadou o wi'i ko bani ko mena o heba jalorgal dum fu hadata mena no tawa der tewtor coupe du
Mathématiquement, le Niger n'est pas éliminé.
Do hisabu leyd Niger fedde mudum ittaka ginandan do filo latol bal yaadu yesandu enda jonka en do mani jaago fa ndare neydu sector to min aade ke min gollana leyd di fa woda ko watta fedde men de ya yes to wallahi ya kayni on noga e nayo be min cubi be kambe nim gomi din goldida kambe min yaano Tunisie a yidu kono be golli golle lobbeton noga e nay be du kanyani won ko min jogi kambe kono won ko min gattoto jaango du yalla min battitan na min battita min anda gina ko en nafu noga e nay be ni min jogi e be cigili du kono fa no wodi fa be ngada golle lobbe jaango
le feront par la grâce de Dieu.
Der sigilaji yewtere meden do filla dewlinol sukabe rewbe e worbe illebe jonay. Nani ko Abdul Razak duubi sappo e jeetati jeyaado e gangel wurtorde nyemay wi en handen.
Wada du laso etati am hara gam fote anon hula gam fote wadde de kiyo. De bolo boni e garo ko bi kanjim bang. De mi no weli kan de yi kanu weli. Debbo mo jimmi e jiddo kan. O ko jim golla kan de kana kan wara golle baare. Garo ko jidda won jondi kulub. A bibbe je ko jimmi ha. Rewbe wor de gonga fu min jiri kay hantata. Na faada gal woni kabba hebene cukaabe jodo. Himbe no ama gan himbe keba cukaabe. No tiltini do bang. Wala no milo hakkilo an. Sai ni dem he oy jiddo kan gina. Mi e to wite gore de kiyo no fiudira badaka. De gon kay ne olka. Olko kon ko wadda ta ko. Woni o de wi waddum o du salo jonka e ummone olko di.
Handen yewtere meden pindinol yare en der Lady Miria region Zender. La to lamit on hadi dewlunol sukabe rewbe fu illa be gade duubi sappo e jeegom. Mutari Musa lamido Miria singi lawol gol der leedi mum fu gada hawrina ekkintinol gol gombe gadana finiap fedde leede duunere hawjini filla burna himbe wadani be kambe laamiiɓe keme ɗiɗo e ekkintinol gol. Asumana Shina, siriyani en yewterde.
Miria, a heɓata dewla suka debbo mo waɗai duuɓi sappo e jeego. Kananke leydi ndin mbiten Muttari Musa adi laawol haɗude sukaaɓe rewɓe dewle iluno famɗi. Omo jeya e laamɓe keme ɗiɗo e sappo e joyon janginaaɓe fammina dow cellal rewɓe kañum e dewlingo cukaaɓe dow mballaga UNFPA kañum e hawriinde laamiiɓe tuɓeɓe leydi Niger. Laamiiɗo leydi Miria Muttari Musa.
Il est interdit.
Haɗaama ɓii wuro ngon fuu dewlinde suka debbo mo yottaaki duuɓi sappo e jeegom. Jaɓuɗo laawol ngol do no jukkete. Min gatti fedde ƴewtintoonde do fii majjum nder banggeeje ɗen fuu. Ndeni joomum ƴaare ka laawol ngol fuu fedde nde haalantakan ni mi nodda mawɓe banggeeje ɓen e saarooɓe waɓɓe ɗum ɓe.
Et les parents des intéressés.
Ngam faa heɓa himɓe fuu famtino faa wooɗa laabi ɗiɗo koƴaaɗi nden noon pirto koye manngol woni ko waɗa yaade e himɓeeje nder leydi ndi.
Chacun dans son domaine.
Moy noon fuu nder gollal mum no waɗa tindinol nimɓe wakkati juɗde nder batuuji dewgal ma lamru e ñannde jumma.
Nous faisons passer ce message.
Keerol himɓe tawaaɓe e nder ngenndi ndin ɗon fuu dareke ngam batte wallutudde. Mada Habiballa Loso kañum woni hooreejo hawrutel rewɓe Miriam.
Anka mamman Sami labari.
Ndeni min keɓi habaru ko suka janngo no yiɗi dewlineede to min jaatana nder koreeji ma fantindeɓe kono woodi laawol laamu kaɗungol dewlilol sukaaɓe rewɓe janngooɓe. Laawol ngol laamiiɗon hoƴu mo hen noon fuu no haani gollida e maggol ngam ko wooɗi o yiɗani nimɓe makko.
Kengalunko aydole kaji.
Hadisa Ibrahim woɗna duuɓi sappo e joyi wona le classe tataɓo mo collége. Laamiiɗo leydi Miria kan dari haalde e saarooɓe makko heɓa to o dewline law.
Naa ko kaalanmi laamiiɗo on, o noddi saarooɓe han o haaldi e maɓɓe kono woodi laawol laamu kaɗungol dewlinol sukaaɓe rewɓe janngooɓe. Laamiiɗo on jaɓta laawol laamu ngol yaaɓe gaɗaam o reeni cukalel ndew ko heewi.
Muttari Musa, laamiiɗo leydi Miria o haɗi dewle jeegon o waɗanaaɗa dow jooɗa kaala hakkunde makko e saarooɓe sukaaɓe ɓen endan duuminaaɗe sappo e ɗiɗi. Ko watti himɓe ujunaaji capanɗo joyi on woni nder leydi ndi enda no mbuuri ko heewi e maɓɓe fuu no watti hakkilleeji mumen no waawi dewde sukaaɓe mumen nde muuyi fuu.
Yewtere pinndinol ngol waɗaama nder balla fedde UNICEF.
Banndiraaɓe hettiniiɓe habaruuji studio kala nguurde yewtere meɗen dow pinndinol nder leydi Miria région Zender to laamiiɗo on haɗi sukaaɓe rewɓe dewline illa gaɗe duuɓi sappo e jeegom. Kokkol habaruuji meɗen hannden timmata. Sey ni accen nokkuure ɗen to Bandi en Mamma Ada warta hokka habaruuji e hawsankoore. Salamu aleykum.
Studio Kalangu
nder Gallu Ñemey
ɗo radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere FM
do radio Amfani
lamba hembere FM
Maina Sorwa
do radio Mangari
lamba 99.5 toɓɓere FM
Birni Ngawre
do radio Marhaba
lamba 99.5 toɓɓere FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba 99.5 toɓɓere FM
Sayi
do voix de la Tapoa
lamba 99.9 FM
Mayayi
do radio Anuri
lamba 99.9 FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba 99.8 FM
Bouza
do radio Takarkara
lamba 99.9 FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joyi FM
studio Kalangu yaadu leydi Niger
studio Kalangu.